eɗen godi yande joni tan min tawi sappo e joyyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kodi jagñal lemon sumana man janganta habaruji e fulfulde koye kibaruji ɗi no tawa hara filla ko darto hisabu celluɗo kañum e fawade jondu konnan gollirede gam batte lamorade gonga ɗum wonno koro hawrtede waɗan do filla ko darto ñalade ittade filla hisabuji leyɗe men Afrique. Ministre kawjuɗo filla cella ɓiɓe adamaɓe o holli wiide ke gomnati leydi Niger nawtorto ɗum gaɗa golleji lobbi dow himɓe jingonoɓe suudu baba laatiɓe nanganoma ɗum dukonda ɓe carɗananoma dukondan jonno sérémo ɓe ganduɗa o endan weela liɓe saabu woɓɓe nangama lebbi tati yadde lebbi jeego ɗum saabi ɓe gaɗi noditere yaade e séria on endan sappo lewru décembre séria mabɓe waɗon on nanan haala mabɓe dow majju. Yewtere men pinno studio Kalangu yaala en toende Agadez do filla ko darto gayɗe kañum e fande ñegueje mbaseteɗe ombatake cukaɓe no cama nder muɗum jeɗɗo woni ko hiisa maayi nder gayɗe endan nder lebbi joyyi on nana maire mo Agadez dow fi o enda kodi jam woni e moɗon ni goo fof en puɗɗirtana hono fa hande mayde mbiyeteɗo mallam mamma barka jimomo leydi men Niger no enda laatidu kondani o maayi subaka hande oɗo gallu ñeme caggal ñaw juɗɗo e makko mallam mamma barka du kam wonno neɗɗo goto laatiɗo gollirowo e hoddu mawdu witeno Biram ɗum waddi ko fande Oumar Adamu goto e goldiɗo e makko anduɗo sifaji makko o sifaneke hono fande bandimin Moutari Mouhamadou sifaji oɗo mayɗo mallam mamma barka.
Allah haɗana aiki tarede mamma.
Allah hawtimin gollal gotal minɗe mamma mi yawa kimo o yawa kikam sey jaleɗe sey yewtere ko tawa caka e mamman ɗum waɗi duuɓi lasso e goho e ko deki komiɗen gondi ko hande Allah teti kammo ko miccititomi e gurdam makko ni woni mamman jimowo mawɗo no durwano filla fina tawa sanne gam mamma duuɓi lassoyi tati mayri o acci sukaɓe jeenayo gam dekiraɓe tato o dewluno emo haɓɓe mo seera amma jonkam deki o mawɗo on tan wonanimo Allah hokku ɗum muñal duniyaru kay noon dan wakkati go sayde habaruji neɗɗo
nanaoaslabari
no wontiri hono hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz ele yewtere nde o waɗi o wi hono fedde joƴƴinade leyɗe sahel wiyeteno G5 Sahel o wino ɗon no durwa sanne dow filla ko darto ɓiɗɗo bonɗa kañum e himɓe jahaadi en ɓurde munisciment laati ɗum dukonna fedde leyɗe duniya kawon ko joƴƴinto enna Mali nder yewtere nde o waddu konde o holli wiide ke bakota munisciment o endan kañum ɓuuri gollitirɗe e kaɓorɗe mawɗe ɗum ndu o waɗana wakkati mo hawruno hokkoɓe habaruji o yewdi e mabɓe nder mabɓen tawa goto nelaɗo AFP kawon fedde leydi France hokkoɓe habaruji kañum ndu yettinini kabaru mum ɗu woni ko jottinɗen ni endan ɗum ndu kondanni fa hande minen andi o wiide Mauritanie kañum woni ko jogui hono fawarjo bureau mawɗo mo secrétariat général mo fanden G5 Sahel on enda wakkati mo kalten o ani fande laami leydi Mauritanie yewtere nde waɗi ndi ɗo waɗa nanna ele batu kollo ko waɗi e nder leydi ndi enata wiyete walata ɗum ndu kono wona to endan hoore soɓɓirde jonkay na mbiyani hoore huuɗo nayorade funnague leydi ndi enɗa yeru no mbirnomi on ni no tawa eɗo filla ko darto du kondan ni ɗo enna gallu ñemey batu goɗɗo du kondan waɗama hande e jaango batu jeetaɓo no du kondan won ko waɗa e dow fi ko darto cuuɗi hono limore kulle gomnati leydi ɗen endan layɗe du kondan kaalo ɗengal francire ɗum waddini ko hoorejo gouvernement leydi Niger pottuɗo e oɗo batu Brigi Rafini o haali ɗum on nafaka cuuɗɗi noyi hanta e waɗan fa cuuɗɗi enɗan keɓa sembe ɗum on ko gomnati leydi Niger waɗi dow fi o endan o haali ɗum kanko Brigi Rafini bandimi Habibou Garba waddi haalaka.
Komin giɗi woni singude gollirde wawune golli fa abada gollirde dedeni ƴewama jaccere fu no hi'atake nder golle mum gollirde wawde waɗi jawdi leydi meɗen gollirteni fu moɓake no woɗiri miɗen kakinkini du deni ɗum ƴewtinaki no lumako wona no hokkire nder leydi meɗen to jeenol himɓe e guykale andanoɗe ɗen accatake golle mbi'aɗe gaɗe ɗen du gaɗirtake no woɗiri ceede tan taƴete deke dow gomnati himɓe gon pilto jaɓaɗe gatte nder jiiba mumen gam bowka bonka ka acce waɗi min ƴami cour de compte suudu leydi mawnu hawjinu ƴewtinaki jawdi halfine golle hokkude lumaku e jukkol gaccaɗo nangaɗo
fou
non wontiri ñalade ittande do filla ko darto hisabuji nder leyɗe meɗen ɗo Afrique kañum du konda waɗama hande sappo e ɗiɗi noga e go lewru novembre ndu enda ɗo gallu ñemey ɗum ɗo dartina hono fi ko hoƴa dow mum kam wonno wadde hisabuji cuɓiniɗi hono garɗuɗi yaade ko watta ko walla du konnan gomnantina mbiya du konnan ni laami ɓe endan laamoro gongaku e yaadu yeeso heɓe ko timmi ɗum wonno koro majjum ministre kawjiɗo fille cella ɓiɓe adamaɓe mo leydi Niger o haali le batu o wiide ke hon ɗum ɗo wallan gomnati heɓa waɗa golle mum no hanniri no woɗiri docteur Idi Iliasu Maynasara.
Les SACEC officiels de qualité
eto holla dimma himbe tawabe der sador maji mo gomnati wadata wakkati warde wakkati no wallira himbe har jonde jam gan igo holla ko wadi ko wadoita e ko jacci na ko jaccoita fu ko musalmu hana hebede de ni wadi na fadde mum wadude undu wadi ko fijirde fu na ko hana gonga fu hana tawe der gadol maggul fa duniyaru fu halane dum gam misali sador maji kebadi der leede duniyaru e rafika jaron nyamdu gaduki kam en du kolli ko leedi fu no tilsinon tawre eto hore mum gam amude no himbe mun tawra e dow filla cellal bandu non naade dow filla nyamri non na goddum fereju eto godu no walliro gomnati heba mosala sador maji himbe e mojjinde fondita sigilaji mum gan yaadu yeso leedi dow ko
yaadu
na wantiri suudu sariya to ena zender non ni fanto sariyaji nodditte kandu wadi sariya goddo dow filla ko darto hono biete do Sadat Ilia dam malam latiddu kono jingono suudu baba no ena nanga to endan e do fi ko darto faande murtereji e le sappo jeta lewru avril 2018 dum du kondan ni hollude wiide ke o wadi noddagal yaade himbe gam wada yartere e murtere yaade e laamu leydi nenne ne kaydu kondan ni sari ngada do kondan wofaydo sere kiddon endan nenne kanko on endan wi'ama sanani o soccio faabar jondu e der kasto ton endan ciagal majju jingo makko du kondan ni yamina ko taw yofe jofol e tongode dum hebaaka wadede nenne ne kaydu no holla wiide ke sari o endan juway to wonno tepperde nenne mbi en giel juway tepper nene faware jondu konda hono wi'ama sarya o ngada do du hono yaadi yeso dum nanana no dum wontiri e le fille ko darto ono jofol makkongol enda nani faande le habaruji di no tawadu konda ni hono himbe jingonobe suudu baba lati be nanganoma gam batte alle wurtagol makko be ganno noga e jey lewru mars ko yabbi dum enda duru duggol e faware jondu konda fille ko darto laabi hono faware jondu konda ni lawol laamu do fi ko darto jawdi goltirteni wobbe nangirama lebbi tati wobbe lebbi jeego be mbi sere o wela libbe fe seeda kalay jonno be jami sere goddo wadde do majjum sere on wado an sappo lewru decembre Ali Idrissa goto e mabbe halnan en noy wonno dum woni yar
vu tout ce que
dalila jacce e jinganobe amin be kolli to amin hana wi e miden padda dundu wadi ko min jami kite den kele min accata du sey nyande min fu min jofama hana gan amin min gonmi den gada durugo min galana miden gada durugo ko watta jango goddo du to nange ta jane kite fewre do der leedi meden min durwandu ko watta nangol wobbe amin kasu lebbi jeegom wobbe jofol mu e tongode wartire bolum sappo lewru decembre batu nyalane ittane gan jinganade hakke bibbe adama wadde nyande mun du kite jinganobe himbe leydi gadoite denne en giande leydi Niger no do tanto labi di nanu
nangol gelobi labbe ladde na mbien tireji dum du konda nangol mum fa yar do nokku goddo dum won itta dum kure yar dum gada beji le region mo maradi himbe nana kaldo majjude filo ko darto internet be mbi ani wadi be mbi ani wadayi dum sabi ko dum fu hala wadi ko gouverneur region mo maradi Zakari Umaru o yewde bandimi Mohamed mamma gabbata famminde dum no woni dum yara o himbe Afrique du Sud ka en wadda ka en baay gollal gal ka en ngono ngal gollal gal
nous avons des spécialistes qui sont
mi den godi nimbe nyenyube der gollal gal tawabe der no kure den no gollal himbe leydi Afrique du Sud kambe ngonno ballabe der nangol jolodi ladde dim wana no di kebira fudi nangirte no andambe gollal gal kam tawa der majju ba kojol majji leylore yara fu kono sigila den no projet no gaddo taykaki do gollal gal ko micciti hemu jolodi ladde di kure di ayirde artino ni ko di dillir far gada beji sobirde d'accordo den ko di dewiro far yarnange park W nga alle elo waki ko di ngoni idi ngadane ni di cocciti e wartude kure denne kotol maji gada beji wuro ni di korra
ne ke retour au bercail
nonni wontiri latol bal pelle de ngada be himbe be ngada dubi noga e tati ko afrique ko wadoyto egypte dubi nyaadi de sappo e jenay mawur nonni waddi ko fahande mena mo leydi niger hawi be burkina faso kenya de endan tati e gotel taydu konna be pidino to ena waga dugo be burdain gotel gotel be kebondiri jonna mena ko heddani dum woni durwa hono ya jalo cote d'ivoire heba yotto eno kurne enda noni fa wara jondu konda ara filla ko darto sigila ko no wada yaade tewtol taku baye ko durwobe ko watte hitande fu on chapanna be ki wadanto en tilaberi dum wadi ko region agadez no hen sigilo no filo hono durwo mudum sappo yobbe do inde region be na kanyo joy de ko tobe wallobe natobe no kuje ben don kay wona sigile dum du konda ni wadi ko fa hande en Elhaji Adamu Haruna Hassan horejo fedde hawjindo dendorto en agadez o halnani se Karimu nem ngombe ngada sigila on enda
hande ni miden tawa der siri yehude te fota kubaye kil ton tilberi ton arlitu du min jata min ciko durwobe yambe do inde leedi agades durwobe sappo e jeegom min cikoto min galabe do agades no kuje gomni be juwanta min be garado ko min cibobe misali zender maradi e tawa de ni min kebibe den min cenda be caka departement ji region agades departement fu sappo miden ela alla du hikka o kamin sa'a ko watta min kebata kubaye kin min garre he makki do agades siri on ni fu no donno wadira no hidira
a zeri ba matsala
hamani sako wete kan woni dillede koyde mudun do hena galle nyame faya forra zender to enda nyalande sappo jetta lewru december fijo mawngo ngo leydi niger nene ne ka ko dillido do konna ni hankende o walena birnin ko ni sa Allah jabi hande do wi o walanto enda malbaza nene bandimi asumana china kadi won ko hemodo chalal o halen no jahangal wonno ya
Koni njo timi, dundu fander la sarao. Malbaza nji mi walo ande alla jabi. Dolawo ningo mi joni eyade malbaza. Gina basi fuwani mi hapai dolawo. Sewana kokala no mi onyande evide ko horep e daurope bembi. Kepai habaru do dilu du andu bauta jipi ndekam. Dundu mi hapai du ngina der dilu du andu. Nemfoti nimpe dolawo kokala na mipe ni weni do fila wartirde jonde jom e portal. Himpe du mbaila jikuji mwee. Himpe no njeta. Takam sane wodi du gacce fu wala kam mitikin tito e diludu
be continue inshallah
se ngare yotal men pindo yorno biurno men gaide ko wasete gam battindiel tunu nata hen nadu ko na wada nyegeje don na wada bas sane to enda agades dum woni yotal men hande sabu hisama le lebbi jo jabbidi ko to sukabe jeddo gonno chaami do der mudum Arisha feltu kam woni mer mo agades o yewti yotarne enda o halani du konda ni ono bandime Anise Karim o wi sukabe sa mobbe du dubi tati ya dubi joyi be non enda
don der Niger godi gaide to nimbe jaata laddeji latide duudal mum fu kono mabbiti de gaide du no don gada bonon daji sanne sukabe fotorbe ngodi no chama der majje Fatuma Abube bi ko biteda Abdul Majid mo dubi nayi kansami der gai kamayi badde mum sappo e jeego ko yita
yaruna ya fada cikin
suka ansami balde sappo e joyi miden tefam na ko nyande o waduno balde sappo e jeego ko yita bandu makko fu sankitake sarra ko borni kan wadi mi anditimo kile kewde to suka halki o tefe den sakito o yi ewe der gotol den ne miden gata dani e ardibe ko wata musolo hebata
suka mamana
de gaide nyageje mabbitade der galure agades no kewi sanne yaruno wartaran isufu jombade mo gaika nyagere mu mabbiti wiri ngal gollal latingal wartani himbe mbowka lamu woni wala na wada widagol do majjun
bamu dahani
min gala bawde ko mabbata kaninon wodube bawde bendu min gi'i nyageje mu en galano mabbi dum wadi minen dum mi accide am hana gay kanon fa undu non wasa dum min bawa bi dum wala sa dorna gan no wodi dabbaji e cukabe chamobe der makka de lawol no wodi mi mabban no
wallahi simligit
alla e sukabe dubbe maybe e dabbaji baddi ko la siba der galure aga deza maunde de horebe ardi bene ben no jidi golli didde e labi kite kawjidi do filla labal yerno Abubakar Ajual arano de kido do mer on wiri ko labi fu no ko jete heba ngol lawol tokke
deni dun tokki du labi lamu leedi bi ido filla labal e gaki wi e gay kana nyagere wase Yasim Ade amma to amin dun warti boka de Allah jabi du min durwan min ada labi ko watta himbe acci wasude gayde de Yasim
ngol lawol cingangol du no wadan ko gurdan sukabe hewbe hisine fadde ingol ade du no an himbe kakkilo sukabe mu
do dun won ko habaru be fulful tili hanne elen jog kam elen hewtene jangotonde habaruji fulful ko mi ngandan do en studio kala ngumi accidan e muttari muhammadu gam batte wadde habaruji haw sankore bandrabe mi horibe di konna ngaddo e demle ko ride assalamu alaikum mbalen to jamwali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausankore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger